waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali australia waxay leedahay taariikh 200 sano soo jirtay oo ah in bulshadu ka qayb qaadato nidaamka dowladnimo iyo dimuqraadiyadda professor mary print oo ka tirsan jaamacadda sydney ayaa sheegay in shacabka australia ay u barteen inay aragtidooda ka dhiibtaan go-aamada saameynaya noloshooda iyagoo aan cabsi ka qabin in ciqaabu
Absolutely. In fact, if anything, we would encourage it because this shows that people are interested in the process and they have contributions to
make. Run waana sii dhiirigelinaynaa sababtoo ah waxay muujinaysaa in dadku danaynayaan nidaamka dowladnimo iyo inay qayb ka qaadanayaanba. Waxay ku biiraan ururo bulsho oo dadka caawiya, kuwa mutadawacnimo u shaqeeya oo sidoo kale dadka caawiya. Waxay sidoo kale ku biiri karaan xisbiyada siyaasadeed. Arrimahaas oo dhan way u furan yihiin shacabka. Wax dhibaato ahna kala kulmimayaan haddii ay ka qayb galaan iyo haddii kaleba. Inaad la qabsato in si xor ah laysu dhaafsado aragtiyo iyo inaad ka qayb gasho arrimaha bulshada ma aha mid u sahlan qaar badan oo ka mid a dadkaas soo galootiga ah. David Nguyen waa qaxooti hore oo ka yimid dalka Vietnam. Waxaa laga soo badbaadiyey doon waday magangelyo doon markuu 8 sano jiray. Haddana waa ku-xigeenka madaxa ururka Vietnamiiska ee magaalada Sydney, wuxuuna dhallinyarada soo galootiga ka caawiyaa arrimaha ganacsiga iyo xirfadaha ganacsi. David ayaa sheegay in qaar badan oo soo galootiga cusuba ay ka cabsadaan inay meel publiga ka hadlaan ama aragtidooda ka dhiibtaan arrimaha socda.
A lot of migrants are afraid of politics because they're scared that if they wanting to express their views they might get penalized.
Qaar badan oo ka mid a soo galootiga way ka baqaan siyaasadda. Waxay ka baqaan in haddii ay fikraddooda dhiibtaan in ciqaab ay la kulmaan, sababtoo ah waa wixii ka dhici jiray dalalkii dagaalada sokeeye ee ay ka dhacayeen ee ay ka yimaadeen. David Nguyen ayaa sheegay in dhallinyarada soo galootiga ay hadda bilaabayaan inay codadkooda dhiibtaan.
A lot of the old school thinking is that especially from the Asian background a lot of parents don't want their kids going to politics. They just think that politics.
Fikrada hore oo qadiima ayaa jira, gaar ahaan kuwa ay qabaan dadka Aasiya ka soo jeeda, oo ah in waalidiin badan aysan rabin in caruurtoodu ay galaan siyaasadda. Waxay aaminsan yihiin in siyaasaddu aysan ahayn xirfad shaqo oo fiican. Waxay ka doorbidi lahaayeen in caruurtoodu noqdaan dhakhaatiir, xisaabiyaal ama xirfad kale oo kasta marka laga reebo siyaasadda. Laakiin hadda aragtidaasi xoogaa way isbeddelaysaa. Waxaa socda hadda dadaallo dhallinta jiilka cusub inay gelayaan siyaasadda. Sophie Cotsis waa xubin ka mid a baarlamaanka gobolka New South Wales. Waa gabar ay dhaleen waalidiin Greek ka soo jeeda oo waddankan Australia soo galay. Hadda waa afhayeenka arrimaha dhaqamada kala duwan ee xisbiga mucaaradka Labourka ee gobolka New South Wales. Waxay qiraysaa in degidda dal cusub ay tahay caqabadda ugu weyn ee qofku noloshiisa la kulmi karo, waxayna aad u jeclaan lahayd inay maqasho dhibaatooyinka haysta dadka soo galootiga ee cusub.
My parents came to Australia in the 60s. My parents came with very little English, very little opportunity.
Waalidkay waxay dalkan Australia yimaadeen 60-meeyadii, af English badanna kuma ay hadli karin. Fursadaha ay haysteen waa yaraayeen. Waxay noqotay inay xoog u shaqeeyaan oo nolol cusub ay dhistaan. Waxayna nagu dhiirigelin jireen inaanu shaqeyno oo wax barano. Fursad hadda ayaa jirta oo dimuqraadiyaddeenna waxaad la kulmi kartaa xildhibaanka xaafaddaada adoo aan ka baqayn oo aad kala hadli kartaa waxa aad markaasi tabanayso. Sophia Cotsis ayaa sheegtay in soo galootiga cusub ay ka doonayaan xildhibaanadooda macluumaad ay ka mid yihiin arrimaha guryaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Laakiin waxaa kaloo jira arrimo si gaara u saameeya haweenka soo galootiga ah.
Domestic violence is a big issue and it's one area where people
rabshadaha qoyska ayaa arrin weyn ah. Waana arrin ay dadku igala hadlaan. Waxaana kala shaqaynaa ururo si aanu dadka wax u barno oo ugu baraarujinno bulshooyinka cusub inay soo sheegaan iyo adeegyada jira ee lagu caawin karo. Daniel Muki waa Australiankii asalkiisu yahay intii uu ugu horreeyey oo loo doorto baarlamaanka New South Wales. Wuxuu qiray inay waqti ku qaadatay inuu siyaasadda galo oo codkiisa u dhiibto.
Effectively talk to politicians, how to make your point, how to
saddex sano ku dhawaad ayaan shaqaynayay oo aan xildhibaan ahaa. Waqtigaasna waxaan bartay sida siyaasiyiinta loola hadlo, sida aragtidaada loo dhiibto, iyo sida aad u hubin karto in codkaaga la maqlo. Wuxuu intaa ku daray inay muhiim tahay in soo galootiga cusub ay garowsadaan in Australia dadka isku si loola dhaqmo intay doonaanba waddanka ha joogeene, iyo inay sidoo kale ogaadaan in siyaasiyiintu iyaga ay u shaqeeyaan ee aysan iyagu siyaasiyiinta u shaqayn. Inaad aragtidaada dhiibato ma aha oo keliya inaad la hadasho xildhibaanka kugu matala baarlamaanka. Professor Mary Print ayaa sheegaya inay lagama maarmaan tahay in dadka dalka ku cusub ay yaqaanaan hadba cidda ku habboon ee cabashadooda ay u geysan karaan, iyo sida dowladaha kala duwan ay mas-uuliyadoodu u kala duwan tahay, sida tan gobolka, tan deegaanka, iyo weliba tan federaalku.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin soomaali.